For the scripture reading, I'll read from Matthew chapter 20, verses 1 up to 16. Thereafter, Brother Austin will read in our local dialect the same chapter of Matthew chapter 20, verses 1 to 16. Twelenga bukula Matthew 20 ndi magawa 16. Male Austin agawelenga so verse yomwe mtichewa magawa 16. Verse 1. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and he saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Again he went out about the sixth hour and the ninth hour, and he did likewise. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is light, that shall ye receive. So when evening was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came, they were hired about 11th hour. They received every man a penny, 10. And when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, and saying, These last have wrought but an hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them and said, Friends, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto thee this last, even as unto thee. 15. It is not lawful for me to do what I will with thine own. Is thine eye evil because I am good? 16. So the last shall be first, and the first last, so men be called, but few chosen. The last shall be first, and the first last, so men be called, but few chosen. Ifetima kufunani ototo samti nyimbo tatu idu zonse mika ibu muna fia So say mamba inu utakala basi ano uombola agakolo
kumasula atua. Yesu ndichi fundo chanu baba. Tate bolo munate baba. Ife antu osauka. Latu inu na chote. Masi nini sosi ya nubaba. Keta muda buja. Umonzela. Kila yo boku baba kucha. Yesu muna laswa mtia izo nyosa baba azinzira atu iyo kate inundo chiko chiko chicha ndicho wota muna macho pilili chane ne muna lola mtata kuma chanu jicha Yesu ndinu moyo watu baba chatu jopose sainu eti kondwe lila tata abu moyo munaba buye iko ndana nanu baba buye mwini zonse imi dima imi omo ya mikaniko.
Pakuti mfumu wa kumwamba kufanana ndi munthu wili banji amene anatuluka mama wa funka kulembera ntchito wa munda wake kwa ndipo pamene adapangana ndi ntchito pa lupiya la thenga limodzi tsiku limodzi anawatumiza ku munda wake ndipo anatuluka dzuwa lidakwera naona ena atayima chabe pabwalo ndipo kwa iwo anati pitani nuso kumunda ndipo ndidzakupatsani chimene chili choyenera ndipo iwo anapita ndiponso anatuluka usana ndimonso popendeka dzuwa nachita chimodzimodzi ndipo poyandikira madzulo anatuluka napeza ena atayima nanena kwa iwo mwayimiranji kuno dzuwa loseli chabe iwowo ananena kwa iye chifukwa palibe munthu anatilemba iye anati kwa iwo pitani inunso kumundawo wa mpesa ndipo pamadzulo mwini munda anati kwa kapitawo wache kayitane antchito muwapatse iwo kulipira kwawo kuyambe kwa omalizira kufikira kwa oyamba ndipo pamene iwo olembedwa oyandikira madzulo anatsa analandira munthu aliyense luka imuka ndipo mmene woyamba anadza analingalira kuti adzalandira kopambana ndipo iwonso analandira onse lupiya la theka koma mmene iwo anali kulandira anadelera kwa mwini banja nati omaliza awa anagwira ntchito mpindi yayimono ndipo munawalinganiza ndi ife amene tinapirira kuwawa kwa dzuwa ndi kuletha kwache koma iye anayankha nati kwa mmodzi kwa iwo mzanga sindinakunyenga iwe kodi iwe sunapangana ndi ine pa lupiya la theka limodzi tenga lako mumuki kukuti ine ndifuna kupatsa uyu pomaliza monga kwa iwe 50 sikuloleka kwa ine kodi kuchita chimene ndifuna ndizanga kapena kiso lako laipa kodi chifukwa ine ndili wabwino chomwecho omaliza adzakhala woyamba ndipo oyamba.
Let us pray. Gentlemen, Helen, our dear Heavenly Father, we thank you because of the amazing gospel that you have revealed unto your people, unto your elect. Because of the man of God, Brother Cain, all the way from US, whom you are upholding him for the preaching of the gospel without compromise. We give you glory and honor because of the picture that you have spoken here about how the kingdom is all about. We are humbled, and every mouth is to be shut up because you preach whatever is of you, and you draw only yours to yourself. You never draws everybody because you know those who are yours. Thank you for the amazing time the Lord has given unto us. For sure it is by the grace of God whereby brothers from Malawi and US can meet together at 1 hour, at 1 time, worshiping and glorifying and exalting Christ and him crucified alone. What a comfort. Distance is not an object. It's very amazing to see this technology making two people from two different continents to meet together. It was like the plans of the people, but God directed these plans that people should have this kind of technology so that his own, the elect, might meet together and worship Christ and him crucified without compromise. But God, glorify him. It is in the name of Jesus and him crucified that we worship and pray. Amen. Brother Ken, take the microphone and start preaching whatever God has told you to share with the brothers, saints, wherever they are.
Thank you very much. Let's take our Bibles and look together again in Colossians chapter 1. And my text today is from verse 15 down to verse 20. And I want to speak with you about Christ, the head of the church.
Woyambayo Akolose 1 verse 15 kulekeza 20 ndiya page 207.
We saw last time verses 15 through 17 briefly, where I spoke with you about the preeminence of Christ.
Tidaona ku sabata yatha nthawi yambuyoyi mavesi awiri ya 15 kulekeza 17.
So I want to pick up with those verses again, as it has been a few weeks, and read on down through verse 20, where we see the preeminence of Christ as the head of his church.
Njeno, jimwene na somu ndimaga 15, 16, 17, kuri itinyamule limodzi tikhale ndi chithuzithuzi tinyamuke limodzi kuphunziro la tsiku la lero limene likulankhulanga Yesu monga mwini zonse wolamulira ndi wotsogolera zinthu zonse.
So in verse 15 we read, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.
Mundimaga 15 timawerenga kuti akuti amene ali chifanizo amene ali fanizo la Mulungu wosaonekayo wobadwa woyapa wachilengedwe chonse.
Paul, already having written in verse 14, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, he continues, who is the image of the invisible God? So he's describing who is the Redeemer.
Apatu Paulo polemba buku limenele la Kolose, amafuna kuforomo zira mwomveka bwino, anto amudziwe kuti mwomboli ni ndani. Kani mene ulimu vesitse ndi maga 15, ndi mege ya 14. Imene kuti, amene tili nao maombole dwe mwa iye. Mkukululu kidwa kwa zoji mwazatu. Na mbiliza kuti, amene alifanizo la Mulungu wosa unikayo. Nga mafono kwa zela shimene Yesu ali.
We see here already in verse 14 it says, in whom, and verse 15, who is the image? In verse 16, for by him, we see in this that salvation is in the person and work of the Lord Jesus Christ alone.
Amene alifanizo. Amene mwa iyeyo alifanizo. Ndimaka 16 akuti pakuti mwa iye. Kuno ndoti afuna furuzira zawina wake amene ndiye munhu wake wachina chilichonse chokudzana chipulumutso.
People often ask this question. They say, well, tell me what I need to know in order to be saved. But that's the wrong question. It's not what we need to know, it is who is the Savior, who is the Redeemer.
Yes. Anthu ambiri amabwera ndi mafuso. Noma kufuza kodi chiyani chimene ufunika ndidziwe ndi kuti ndipulumutsidwe. Wafuna kuti fuso limene lolo ndi losalongosoka. Munthu sadafunika adziwe anene kuti kodi ndi chiyani chimene ufunika ndidziwe kuti ndipulumutsidwe. Fuso lolo ndola lakuti kodi ndi ndani amene ndinenekera kumudziwa amene ali wopulumutsa. Ndichite chiyani ndiye kuti mpulumuke.
Paul wrote in his epistle, I believe it was to Timothy, I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him. So you see those words, whom, he, him.
Paul wrote in his epistle to Timothy, amati ndi mdziwa, amene ndi mkhulupirira. Ndipona kupeka mtima. Kurumikira iyeyo, munyengo zose, mosa sokonezeka. Ndemu ya ngane uli, ndi mdziwa, amene ndi mkrubirira, nakopeka na mtima. Zosezo ako, yangane sawina waga, amene amapanga zinthu, kuti chipulumutso chako, chitheke.
So what we have described here in these verses, 15 through 20, that we're studying, is this very person of the Lord Jesus Christ, who he is, and how he works or has worked salvation for his people.
Ndapuzo lathu limene tufuna tiphunzire mundimaka 15 ulekeza 20. Tikhala tikuyangana za Yesu ndi ndani. Adakwaniritsa bwanji chipulumutso. Adapanga njira yanji kuti chipulumutso chitheke kwa munthu. Ndipo munthu akabata adapulumuka zidachitika motani.
So in verse 15 it describes him as the image of the invisible God. Secondly, the firstborn of every creature. We saw that last time. That means the one who has all authority as a firstborn would. In other words, the heir of all things. The visible representation of the invisible God when he came in the flesh, who is the image of the invisible God. So that describes who it is that came. He's none other than God in the flesh. When men looked upon him back in the first century, they saw but a man, and yet he was in that flesh everything that pertained to God. He was God in the flesh. But they did not see him as God because their eyes were blinded. And nor would we see him as holy God and every attribute of God in him, except that God by his Spirit has been pleased to open our eyes.
Yes. Anga kare so ifeyo. Siringa kwanitse kumuzindikira Yesu Kristu. Ngati Mulungu sikungachite kumkomera ndikutumiza mzimu wake kuti atitsegule maso ake. Ndipo akatitsegula maso athu Mulungu pamene timayamba kumuzindikira iyeyo, monga mwana wa Mulungu oyenera ulemu wonse. Koma ngati sitingatseguke maso athu, tidzamuona Yesu wofanana ndi wina aliyense, ndipo tisikangoona ngati amakonda wina aliyense, chifukwa maso athu sanatseguke kuti timuzindikire iyeyo weniweni ndi chimene adabwerera ndi kuchikwaniritsa.
But that's an amazing revelation, the fact that God Almighty took on human flesh and came and dwelt among his creatures. And even though he was in the flesh among men, yet verse 15 tells us, secondly, that he was the firstborn, notice, of every creature. Now, this doesn't mean that he was the first being created or the first creature made, because the very next verse, it tells us that all things were created by him. Just as the firstborn in this society was the heir of all things, it's saying that Christ, God in the flesh, is the heir of all things. And that's really what verses 16 and 17 describe. As the heir of all things, it means that by him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him, and notice, for him, and he is before all things, and by him all things consist. That's what it is to be the firstborn of every creature.
Ngeno ndimega 15 munga taonera kuri ende obado oyamba wachirengedwa kuti mwini zose. Ngendi maga 16 akuti pakuti mwaiye zirengedwa zose za mwamba. Kuronda kuti ena amene adalenga zinthu zonse. Ndiza pa dziko zooneka ndizosaonekazo. Kapena mipando yachifumu, kapena mafumu, kapena maulamuliro, kapena maukuru, kapena maulamuliro, zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. Ndipo iye ali woyamba wa zonse. Ndipo zonse zigwirizana pamodzi mwa iye. Kunanda kuti ndi mnu wake wa zonse zili pasi pake. Yesu yo.
People today that call themselves Christians don't have this view of our Lord Jesus Christ.
Pali gulu lambiri masiku ano limadzitcha Khristu okha koma samadziwa kuti Khristu uyo amene amamtchera dzina iwo kuti dzadzita midwirayo ndi ndani kwenikweni.
They've never seen the Lord Jesus Christ as he is revealed here in God's word. Their eyes are yet blind.
Iwo wotu sadamuone Yesu wofumburuka ndipo masiwa wasadatsekuke kuti amzindikire kuti Yesu amaoneka chonchi.
They have a Jesus that came and tried to win people to his side, but alas, they ended up crucifying him, and so God rescued him, raised him up, and brought him back to himself in heaven, and now he's waiting and hoping that somehow, by his death, some will believe.
Nde Yesu amene amakhulupira anthuwo amene kuti Yesu Khristu adabwera pa dziko lapansi pano kuti akatipulumutse anthu koma chifukwa choyipa mtima adamupha ndiye Mulungu adaona kuti mwana wake waphedwa mumve chisoni basi mukamuwombola kwamtusa kwakufa chifukwa chisoni kuti adaona anthu ankaza ndi adapanga chocho wanyamuka kupita kumwamba koma mabawu yesayesa kufuna kuti atapulumutsa wanthu ndiye zitengera inuyo kuti angangokufa pa mtandafema.
But notice it says here, he's the firstborn of every creature. So it's not him that is in man's hands to do with what man will, but it is rather man that is in his hands to do with what he will.
Amen. Ndiye kuti muyang'ane vesi kunena kuti iyeyo ndiye mwini wachirengedwe chonse. Kunoteza kuti Yesu amene sakhala mʼmanja mwa munthu kuti munthu amulamulire kuti iyeyo azichita zimene munthu akufuna ayi. Koma kuti Yesuyo ali ndi mphamvu zonse amakutenga iweyo umakhala mʼmanja mwake ndipo iweyo umachita chimene iyeyo akufuna. Amene ndi Yesu wa Baibulo.
So the expression here, the firstborn of every creature, describes him as the king, as the Lord, and the owner of all creation.
Ndeno akamanena kuti iyeyo ndipo badwa oyamba wachirengedwe chonse. Afuna kutandauza kuti Yesu ndi mfumu. Yesuyo ndiye mwini zonse. Yesuyo ndiye wolamulira. Chilichonse chimamangika pa iyeyo.
That's why in verse 16, at the end, when it says all things were created by him, but notice, for him. In other words, anything that exists, that breathes or moves or has its being, it was created by him and for him.
Zidalengedwa mwa iye kutandauza kuti adalenga ndiyeyo ndi kwa iye adachita kuzilenga monga makufuna kwake kutandauza kuti zikakhala ndi moyo ziziona kuti zikakhala ndi moyo chipati iyeyo amene adafuna zikafaso wafuna ndiyeyo kuti zife zonse zimachitika monga mmene iye akufunira wolengayo.
Verse 16, it says, whether things in heaven or in earth, visible or invisible, there are many things we don't know even of heaven, in the heavens, or even on earth, that we've never seen, visible or invisible, and yet he has created them all.
ndimaka 16 hii kuonetsira poyera kuti iyeyo adalenga zinthu zonse auti zamwamba ndizitapatsiko zooneka ndisosaoneka munenekera kuzidikira kuti pali zinthu zina zimene simuzidziwa zidalengedwa mmene zilili kumwamba komanso zilili pa dziko lapansi zimenezonso adazilenga ndi iyeyo kapali mibado ya maufumu anthu akaba amene akukhala mautsogoleri awawo kumasankhidwa makhala mautsogoleri kayakhala atsogoleri woyipa kandi abwino amapanga ndi iyeyo kuti akhale woyipa azitsogolera moteromo akhala abwino azitsogolera zonsezo zidalengedwa ndi iyeyo chifukwa choti iye adafuna kuti zikhale moteromo.
And notice it says whether they be thrones or dominions or principalities or powers, whether in heaven, whether it has to do with the elect angels, or whether in the spirit world, fallen angels, the devils, the devil himself, or on earth, any power that exists, it is this one, God himself in his Son, the Lord Jesus Christ, that created them all. And they are for him.
Inu, ndimaka 16 akuti, palibu nkhanya, akuti zinthu zonse zidalengedwa ndiyeyo. Ngawo zifurukula poyambamaliza kumwamba, nkuzabwera za padziko, ngokamba zooneka zimene masautho saziona ndizosaoneka. Ndakuti kaya mipando ya maufumu, kuti ndi ozati wonse amene autsogolera auti lamulira m'maiko azitsogolera maiko wa mapresidenti ndatani nawonso adawalenga ndiyeyo kuti akhale mapando akhale woyipa akhale abwino adapanga ndiyeyo ndi maufumu onse apansi pawo. Ndakuti kapena maukulu, kuti ndi ozati kaya ndangelo auti kapena maukulu kapena maulamuliro kaya ndangelo kaya ndi ziwanda zija zidagochoka kumwamba satanaso adalengedwa ndiyeyo mavuto onse adalengedwa ndiyeyo zabwino zonse zidalengedwa ndiyeyo keno kalikonse kadalengedwa ndiyeyo chifukwa chake amana kuti zinthu zonse zidalengedwa mwa iye ndi kwa iye kulero zabwinonso ndi zoyipazo adizipanga ndiyeyo ndi kuti zikamakhala moyipamo zimalemekeza mulungu zikamakhala mabwino moso mazonso zimalemekeza mulungu.
Even Satan, it cannot move a finger or act in any way other than the authority that is given to him by the Lord Jesus Christ. Most people in religion that profess to believe in a Jesus that they've been taught know nothing of this one, the Lord Jesus Christ.
Kuimbira wanthu laphunzitsidwa za Yesu mzipembedzomu osati wa mbaibulo ayi Yesu wofoka womadalira mphamvu za munthu womadalira kufuna kwa munthu womachita kumpukusa ndiwawo akamupukusa akadzipukusa kwambiri Yesu yomkumavu okoma akafoka iwowo Yesu uti sokufoka Yesu oti ngofoka ali mphamvu za mʼmanja mwawo ne amene anthu adaphunzitsidwa kwambiri amene amachita kulandiritsana kumachita kutsogolerana Yesu amene ngofoka.
They've been taught that the world is divided in two parts, good and evil, and on the one side is God and on the other side is Satan, and there's a tug of war going on between the two. And when evil happens, that's the devil. When good happens, that's God.
Kuli ufumu wa sarana ndi kuli ufumu wa mulungu ndamene uli pali nkhondo pali kulimbana pakati pa ufumu wa sarana ndi ufumu wa mulungu chinthu china chikakhozeka ndi kuti amati mulungu wapambana anayesetsa mulunguyo chinthu china chikalakwika amati sarana anayesetsa wapambana ndi saranayo ndamamuone ngati pali nkhondo yayikulu kuti maufumu awiri akulimbana mutakamva kuphunzitsa choncho mkwetsi wauthenga wabwino samaudziwa Yesu aulalikirayo ngofoka chifukwa bible silimalankhula zimenezo yayi.
And people are taught that Jesus needs their help. So that's why they get together and they pray and they ask each other to pray and they multiply their words thinking that somehow they're going to help out their Jesus.
Chifuri Yesu wawoyo ama sweka tandizo lao ama limbikitana tenti mpere ni peka paika tenti mangeni sabuti tenti chiteni sabuti Yesu yo amge kuri feli tiche peta achite mgenu ama kadandiza mbili sopanga kuri Yesu ya wamfele mudziwe zaleri yeshamene oyo siyesu wa mbaibulo ndiyesu wa ufoga yifa udalika mpapo za manja wa antu urazi jina zitu.
I'll tell you this, that if the Lord by his grace teaches us of this Christ of scripture, our words will be few.
Chimene mbafuna kuze na habari ngati Yesu wa Bible atavumbuluke mkati mwanu ntchito zathu zikakhala zochepa mulibe kuchuluka nzeru mulibe zambiri zimene tikozo kuti tiwonjezere tichite ayi Yesu akakhala wokwana.
What a comfort to know that no matter the difficulty, no matter the opposition, no matter what we face in this world, living under the authority of men or even the opposition of Satan himself, there's nothing that can touch us or move us but what it comes through the hand of this sovereign Lord.
Amen. Nimafuna nikulimbikitse na abale kuti mumadziwa kuti amene Mulungu adawasankha, amene Mulungu adawaitana, kaya wanthu aziwatsutsa, kaya wanthu awatsekereza, kaya wanthu awanenera zoipa, kaya wanthu awachitira chipongwe, chine chilichonse chimene atakwapangira anthu amene wowo zidzaonekera zichitike ndithu. Anthu awanenera zoipa, awatsekereza, awapangira zinthu, koma chimodzi cholimbikitsa ndi chotonthoza sizidzatheka kuti achoke mʼmanja mwa Mulungu, chifukwa Mulungu adawagwira ndi adawatsutsana na anthu enawo, azilimbana nawo, koma audzozori sathothokamo mʼmanja mwake mwa Mulunguyo, chifukwa adagwira ndiyeyo Mulungu.
Because he is the firstborn of every creature and all things exist by him, then we can rest in who he is and what he's doing. We don't run around like panicked individuals. No, we're as children that are brought to rest in and trust in everything that he brings our way.
Ifeyo Bible kuti zinthu zonse zidalengedwa mwa iye ndipo zimakhala mwa iye kuti amene ndi ake amene Mulungu adawasankha kwawo amangopumulalipe samachita manthambike na kalikonse chifukwa palibe kamene kakhoza kubwera ndi wasokoneza kamena kuwalanga iwowo mdzanja la Mulungu ayi koma anthu amene utenga wabwino usadavumbuluke amayesetsa kupita yapa kupemphera motere kuchita izi kukhatiza kuti akapanga zimene zithandizeko kuti ziwateteze mvetsa ngati umayesanga kukhoza kupanga kanthu kamene katikabweretse chitetezo kwako ngati utenga usadavumbuluke pa iweyo.
That's why in Matthew chapter 6 and verses 7 through 10, our Lord taught us how it is we pray. It's based on who he is as the Lord, as the King, as the owner, as the director in all things.
Zamene ake osankhidwa ayenekera kupempherera ndi mmene ayenekera kuperekera ulemu kwa Yesu Khristu yekha monga mwini zonse ndi mmene ayenekera kukhalira ndi ufulu kuli zonse zotheka ndipo zidaperekedwa kwa iwo. Matthew 6 verse 7 ulekeza 10.
Notice he says in verse 7, when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking.
Ndi Matthew 7 ya Matthew chapter 6 page 8 akuti chipangano chatsopano ndipo pempera usabwerezabwereze chabe monga amachita anthu akunja chikunja chifukwa yesa kuti adzamvedwa ndi kulankhulalankhula kwawo.
You know as well as I do, it's very popular in religious circles today to call all-night vigils and call it a prayer meeting. And you've got people raising their voices and raising their hands and crying unto their God, it, much like it was on Mount Carmel with the prophets of Baal, trying to get their God to answer. Here the scriptures describe those as heathen.
Chifukwa zimene zochitika kuno nikupeule zimene zochitika kwanuko kuti anthu amene ndi achikunja ama kwenda kugwirisana tikhale ndi mapemphero pamodzi tiyetipemphere naliyense payekha payekha tiyetichitenisa kuti watupemphera angopemphera payekha payekha apemphera nupempheranso payekha nupemphera service imodzi yokha umapemphera payekha payekha ule ndo 4 or 5 amaganiza kuti topanga choncho mapemphero awo amamvedwa koma taonani zimenezi sudamalakwitsayi zimenezi mulungu anazipanga kuti zizichitika motero chifoti ndachikunja muyang'ane amene wamafanana nani nelapala amene amapemphera payekha payekha namene kuti kukwesa maso aufula kudzichekacheka poganiza kuti polankhula maganizo ako ambiri mpamene mulungu amakumva.
In reality, true prayer is not noisy. It's not everybody speaking at one time and raising their voices and carrying on. There's a quietness before the Lord because prayer comes from the heart unto the sovereign Lord God who rules and reigns over all things. And there's a quiet humility in bowing to Him.
Pomene mapemphero apayekha payekha mumapemphera chifukwa lamulo layikidwa kuti alesa apemphere malo mwake chimwe chimwe chitika pene chikunja ndi chipembedzo koma munenekera kuzindikira kuti pemphero limachokera mu mtima wa munthu wosweka chifukwa chichichi musamakopedwe mtima mukuona munthu akubwetuka akupemphera kuti muzoona kuti akupemphera zendizenai muzoonakhete chifukwa akuzindikira kuti mtima wake umulumikisa kupemphera molondola osati phokoso limene anthu amapemphera poganiza kuti ndilo mapemphero.
You notice it says in verse 8, be not ye therefore like unto them. And here's why. Your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him.
Pakuti Atate wanu adziwa zomwe muzisowa inu musanayambe kupempha iye amakhauri wadziwa kale.
That's why he taught in verse 9, after this manner therefore pray ye, our Father which art in heaven, notice, hallowed be thy name, your name be sanctified, your name be glorified, no matter what.
Ndi chifukwa chake ndimaka 9 akuti chifukwa chake pempherani inu chomwechi adauza kapemphelerwe Atate wathu wakumwamba dzina lanu liyeretsedwe kuti adauza kuti iwo amayang'ana dzina la mulungu kuti ndilo khalo loyeneka kuyeretsedwa kulandira ulemu komanso matamando.
See, knowing that the Father judges no man but has put all judgment into the hand of his Son, when we pray to the Father, we're praying through his Son, the Lord Jesus Christ, and we, just as Christ prayed in the garden, pray that the name of the Father be glorified.
Musaiwale, kuti mulungu, sadaweruzawo, sadaweruza mwana wake yekha. Ndiye ndi mwana wake yekha, amene anda kukuthekera kuti tenga ife kulumikizana ndi mulungu. Ndiyeno tikamati Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe. Ndimatanthauza kuti palibe pemphero limene likuza kupita kwa Atate losadzera mwa mwana. Ndiye umayenekera iwe kupemphera mwa mwanayo chifukwa mdzanja la Atate muli chiweruzo and chiweruzo chochopsa chopha munthu ali kunja. Ndiye unafunika iwe kupemphera upemphere kumusa mwanayo kumlemekezera Atate wake ndi cholingaliri pomlemekezera Atate wake chifundo cha mwana chikuthandiza kulenga iwe kupititsa kwa Atatewo.
See, knowing that all things are of Him, by Him, and to Him, and for Him, then our prayer is short. We don't argue with God. We don't negotiate with God. We don't plead with God as if He does not know. We simply say, hallowed be Thy name.
Pachifukwa chocho pemphero lathu tikamapemphera timenekera kudziwa kapempheredwe kuti sitimakambirana ndi mulungu popemphera sitimalamulira mulungu popemphera sitimamfunsa mulungu popemphera ayi chifukwa inuyo simungathe kumufunsa koma mmene niwo mumapempherera
mumangufune chifundo cha Mulungu chichitike monga mwakufuna kwake ndi njira yake Mungu alemekeza Atate kudzera mwa mwanayo ngati mukangolemekeza Atate kudzera mwa mwanayo mwanayo akuthekera atikukuthekera kwakutenga ninoyo kupitiriza ndi kwatate wake chifukwa wakomekana ndi mtima kuti mumulemekezera Atate wake.
And he continues in verse 10, teaching us, thy kingdom come. Well, a kingdom would not be a kingdom without the king. So, the king, when it says, thy kingdom come, it's saying, thy will be done in earth even as it is in heaven. That's a simple prayer. Your will be done.
Pempelo, limene au krubili la amelikila kupempela, musabavutike ndivi mauvambili mbili kujulukitza, ai. Choyambira puzani kulemekeza Atate wakumwamba. Chachiwili akuti ufumu wanu ute. Mawatu ufumu wanu ute. Munenekera kusindikira kuti pamene ufumu umata, palipo ufumu umene umakhapo pa ufumu. Ufumu umo. Ndi kuti ufumu wanu ute. Ukurandaza kuti ufumu uyo amene ndi mnuwa ufumu uyo. Na Yesu anali kodi abwere. Nao akabwere zichitika chani. Pamempera kusindikira kuti kufuna kwanu. Mene niyomba kufunila kumwambako zichitike panopa. Kurandaza kuti palibe malo ako ayi. Kono mkofuna mene Mulungu akufunira zichitike momwemo.
Only those can pray this way whom the Spirit of God has taught and caused to see that the Lord Jesus Christ, as the firstborn of every creature, as verse Colossians 1:17 says, he is before all things, and notice, by him all things consist.
Ndiwokhawo amene mzimu woyera wawavumbulutsira kuwaonetsera Yesu kuti pemphero sitimapita mmanzeru zathu ndi maganizo athu kuti pemphero Mulungu samayankha chifukwa ife tikufuna tipange ulamuliro wathu ayi koma kuti ife timapita kwa iyeyo kufuna mmene Mulungu akufunira zichitike pa iyeyo kwathu kungolemekeza ndi chifukwa chomabwerera kuona kwa Kolose 1:17 imene akuti zinthu zonse zinatengedwa ndi iyeyo kwa iyeyo chifukwa cha iye ndi zonse zimadza mwa iyeyo basi.
Now in Colossians 1:18, we come to the third description, which is the title of this message, and that is Christ, the head of the body, which is the church. By the church here in verse 18 is meant the whole of the body of Christ who are his by God's election of grace.
Amene adasankhidwa ndi Mulungu mwachisomo chake, amene wawo akakhala pamodzi, limakhala thupi, limakhala mpingo wake wa Yesu Khristu. Ndiye iyeyo, ndiye munthu mnu wake wa mpingowo.
Notice here, the church is not a building. I know people are accustomed to say, well, we're going to church. Or they'll ask you, where is your church? As if it's a place. It's not. It's a body. It says he is the head of the body, the church. When you say Lilongwe Grace Church, you're not talking about a property. You're not talking about a building. You're talking about a body of believers that God, by his grace, has redeemed through his Son, the Lord Jesus Christ, and by his grace, you meet together for worship.
Yes. Grace Church.
Sidimane na chinyumba chimene anthu amasonkhana mwa anthu akulirongweko ayi. Sidimane na malo amene anthu amapemphera mwa akulirongwe ayi. Koma timalankhula munthu aliyense payekha payekha wokhulupirira. Ameneyo akasonkhana na mzake, umenewo ndiye mpingo, mpingo ndi anthuwo. Ndiye sizimatengera kuti mukhala malowo oti wopempherera kaya malowo akhala wonyansa bwanji wooneka bwanji koma azifalazi anthunu mwakhala pamodzi anthu amene mukhulupirira mofanana uthenga wabwino umenewo ndi mpingo.
But that body of believers that meets there, or whether in Kasungu or Mchinji or wherever the Lord has drawn his people together, or Shreveport, United States, we are all simply members, just like your body has many members. We're just simply members of a greater body that goes all the way back to the beginning of time, all the way up till now, that God, by his grace, has called out by his Spirit to worship him through his Son, the Lord Jesus Christ.
Ndi chitupiyo chachikulu chili ndi ziwalo zosiyanasiyana. Inu akulirongwe mkakumana pamodzi, kanda akumchinji mkakumana pamodzi wochepanu, kaya ndi wochepa ku Kasungu, kaya ndi wochepa ku Chatoloma, kaya ndi wochepa ku Amerika kuchoka poti. Tikamakumana ndi chiwalo chichonse pachokha pachokha chosonkhana mthupi lake la Yesu Khristu. Ndi chikhala masonkhana umakha kuti chithupi cha Yesu Khristu chimene chocho umene umatchera kuti mpingo wa Mulungu. Kodi anthu msamaone ngati lili mpingo umakwana inu nokha akulirongwe ayi, akuwasungu, akumchinji ayi. Umakwana kuchoka ku madera osiyanasiyana modzi. Pamene tikukhala pamodzi nkugawana uthenga umenewu ndiye mpingo wake wa Yesu Khristu.
In Ephesians chapter 5 and verse 23, uses the description of the husband of the wife. You see, the head to the body, husband to wife. It says, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And notice, he is the savior of the body.
Efeso chapter 5, verse ya 22 tsika musi, akukambasa ye akukambasa mamuna ndi mkazi. Kuli mmene mamuna amakhalira ndi mkazi, ndi mmene ali Yesu ndi mpingo wake. Ndipo ndi makatwa ya 23 kuonetsera poyera kuti monga Yesu, monga mamuna ali munthu wa mkazi, ndi mmene Yesu alili munthu wa mpingo. Mkazi alayikidwa kukamvera mamuna wake, osatikulamulira mamuna wake. Ndi mmenenso Yesu alili mpingo alayikidwa kukamvera Yesu, osatikulamulira Yesu yayi.
You see, from all eternity, God purposed to save sinners, and therefore he's the savior of the body. He is the representative head of those sinners that God has purposed to save, and that from all eternity and in all time.
Ndifatiye mkukamono ndibaya 23 mene kuonetsa kuti monga so Kristu ndiye munthu wa Eklezia ali yekha mpulumutsi wa thupilo kuchokera kalekale. Mulungu anachita kupangira kuti Yesu Khristu akapulumutse mpingo wake. Mpingowo kwake ndikungokhala chete ndikumvera Yesu kudikira kuti aupulumutse.
Some try to present him as being everybody's savior. He's not. He is the savior of the body. Just like you're not the husband of everybody's wife. No, you have a particular wife.
Yes, that's really true, brother. Inu, ba mudani muyangana akuti monga so Kristu ndiye muthu wa Eklezia, muthu wa thupilo. Kunenzo ndi Yesu Kristu sure ni muthu wa wina aliyense, muthu wina aliyense. Ndi muthu wa thupilo ake lokha. Nchimodzimodzi mmene tili pano, mwamuna sakhala mwamuna wakazi wonse ayi. Wakhala mwamuna wakasa munthu wina. Ayi, umakhala mwamuna wakazi wako khawo. Akazi wako soho, amakhala wakazi, aiwewe, kosuri kwa kare nkazi, wamuna awina, ayi, sizima kala jonjo ya. Ndiye Yesu ndi munthu wa mkazi wake, amene ni mpingo wake, kosuri wathu wose pa dziko lapansi, ayi.
Today, people like to believe that somehow God loves everybody the same, and that Jesus Christ came and died for everybody the same. That's a general love of which the scriptures do not even speak.
That's really true. Inu, anthu ambiri amanauri Yesu Khristu anokonda aliyense. Ndipo amanauri Yesu Khristu adabwera kwa Mulungu msanthu amene aliyense. Kuti Bible limanena kuti
mmene mpingo ulili ni mmene banja limakalira mwamuna ama kama mwuna wa mkwezi wake mkazi ama kama mkazi wa mwamuna wake nyengari isi makamorelo Yesu ni mwamuna wa mpingo wake nyengari Yesu Kristo ama kwenda winari Yesu nyuri mwuradozo Yesu Kristo na kwari na winari Yesu aose na agazi yake nyuri chisokonezo ifana mwuna kusabu lina chonchwai Yesu ni mwamuna wa mpingo wake watu wake woka ose na tuose ya.
Can you imagine if you, the husband, came to the house and your wife asked you and said, "Do you love me?" And you answered her and said, "Yes, I love you just like I love all the women of the world." What would you think would be her reaction? But sadly, that's the kind of love that religion preaches, but that's not how the scripture presents it. Scripture speaks of Christ being the head of his body, the savior of his body. That elect people by his grace that the Father gave him for whom he should be their husband and their redeemer and their savior.
See,
just like our physical body, as the head turns, so turns the body. The life of the body is in the head. You cut off the head, there's no life. So he's the sovereign head. That means he reigns over his people. He determines their life. As the head of his body, as the husband of his bride, he is the one that provides for every need. Without the head, the body is dead. So that's why in every aspect of salvation, all the glory belongs to Christ, whether it's our redemption, whether it's our justification, whether it's our sanctification, or our glorification before God, all is because of Christ, the head. Two more descriptions of Christ here in verse 18, and then we'll come back to this again next time. But not only is he the head of the body, the church. But fourthly, it says, who is the beginning? The beginning.
Yes.
Pali zambiri zimene likozo zila mkula, kwa mundimaga 18 yomweyo, akula mkula kuti ya koloseyo. Iyeyo ndi woyamba. Nye mungu ya mkula mawori, woyamba. Woyamba ya.
So that means that no matter how far back you put the beginning, even in eternity, there's no church, no body that exists except for he is the beginning. It was purposed in him from all eternity. He is the beginning as far as our election is concerned, but he is also the beginning in the sense that it is from him that all spiritual life flows.
Yeyo ndiye woyamba wa zinthu zonse. Kona kuti mzimu wina uliwonse umene unenekera ukhale mwa munthu. Umachokera kwa Yesu Kristu. Kona tenga tutadzimva kuti wendwe woyamba. Ndiye mzimu umene usuchokera kwa Yesu chifukwa woyamba ndi Yesu. Ndiye kuyamba kwakeko amatenga mzimu wake kuti ubwere kutsanulira kwa ife tsopano.
Just as Eve was taken from Adam's side. You see, Adam was put to sleep and then God brought her from Adam's side. So it is with Christ. He was put to death and from his bleeding side, his church was brought forth. He is the beginning.
Yes, urunde woyamba kwa zinthu zonse. Mukulengedwa kwa nkazi, Bible imana kuti Mulungu adamugonetsa tulo Adamu, tulo tofanato, ndikungamba kumazere kwake kuchotsa kunthiti, mukupangira nkazi. Nkazi akabadwa mumuna wake ali mtulo tofanato. Chinali chithunzi-thunzi cha Yesu Khristu pa mtanda, kuti akakhala anagona tulo wa Rafa. Uraka chotsepo mpingo, ndi kuti pamuchama mbaya mtiti, amachotsapo mkazi, kuti ukhale mpingo. Kuti mpingo, udabadwa pamene amambaya mtiti uja, sipatuluka madzi ndi magazi amatuluka mtiti uja, kuti ali kupanga mkazi, kuti aonekere tsopano azikaenda pa yekha. Pachifukwa chocho mpingo, udachokera kwa Yesu.
And then, fifthly, it describes Christ here as the firstborn from the dead. As the firstborn, in other words, the heir of all things, it was impossible that death should keep him. He came to lay down his life to accomplish the salvation of his church, this body, but the death itself could not keep him. He's the firstborn from the dead. See, when men put him to death, they thought that they were rid of him. But even in that, being the firstborn from the dead, he ruled and overruled even with regard to death. Death had no power over him. He laid down his life because that's what the law required, but he laid it down to take it up again. You see, in that we see our hope of the resurrection.
Kwa Bible imatsimikiza kuti Yesu adana uri ndina mphamvu yakuraya moyo wanga komaso kutani kuti utenga. Kurengeza kuti kufa kumene Yesu amafa, adafa mwadala dala, kuipereka mphamvu kwa watu kuti amgwire gwire, amuphe,
We all are going to face death sooner or later. But what is our hope in the face of death? It is that those that Christ has redeemed, he will, in the end, raise up their bodies again unto eternal life.
Amen.
We can't explain it necessarily, but we don't need to. We believe in this one who is the firstborn among the dead. Even as he died and rose again, and death had no power over him, so death has no power over anyone of his that are part of his body. He will raise them up again. Christ told his disciples in John 14:19, because I live, ye shall live also. That's what it means for him to be the firstborn from the dead. Death could not hold him, and death has no claim over any for whom he paid the debt. Well, we're going to have to leave it there for now, but I pray that what we have heard, the Lord will bless to the hearts of those who are members of his body by his grace and by his work alone. I'll turn it back to you.
To God be all the glory because of the message that you have been preaching about Christ and him crucified.
Amen.
It's a hot cake given to his elect.
Amen.
And I was thinking, because of my sinfulness, that you proceed preaching. But suddenly, I just heard that we are stopping here. To God.
Yeah.
Be all the glory and honor.
Amen.
And this message, it leads home the elect. But to those that God have left to themselves, it brings disappointment.
Hmm. Yes.
Hey.
Yeah.
What a comfort. Nimbo number 39. We just cross over the same song in English. The Rock of Ages. The beginning of the church. The beginning of Eve from Adam. Rock of Ages. Timba nimbo mchichewa ni mchingelezi tantwe longa mbikatu nibisalemo mwemo. Mchingelezi amini mchichewa ni nyimbo namba 39. pamene nyimbo yomweyo muchingerezi nambara 82 tikalimba choncho choika balanza athu akhale na 3 moti tiyamba 39 nupita ku 82
thanthwe longa bikatu divisa salemo mwemo Woma mati ni woma ziwo Woma soturu Nuga njitimo Woma zindetsu Kenti mambu Woma zindi Nimbi kite Chidoza Zanga zosizo Oma ziziko Onele tsai Oma nikazi Kwili tsani Oma tikali Tanso nisi Oma zosizo Sisi kwa nasi Inu koma Yesu yekayo Umama jama Gacha bibi Ine tadadi Ingo kwilati Umama alise Seche veke ide Oma ndilinde, teka sunge ide, oma nditawe, ensinjewo, oma mundetso, suge timamo, inomoyo wo, noko segu. Inu benati, mali latu, Oma ndikufi, fika kwa nuko, Oma tiwona, bande maso wo, Inu tatwero, ambikatu, Oma nibisa, salemo mwemo. Ogok eje, krepo mi. Leni ha, bazo fwidi. Leza o, ta adebla. From Kaili, Bensa Twisto, the of Seda, Taboku. Praise me, flow, it's good and tall. Lord, that embers, oh my heart, can fulfill thy Lord demand. God, my Savior, is my door. God, my dear, forever flow. Of the sacred altar, thou, my Savior, thou alone. Not the evil, and I breathe. Simply to thy cross I cling, naked car to thee, O Lord, helpless to thee, O Lord, for I to the fountain from. Wash me, Savior, oh, I die. While I draw this pretty breath, when my eyes shall close in bed, when I start to hold the Lord, See thee, O thy judgment, O Lord of ages, great for me. Let me hide myself in thee.
Brother Ken, look to God as we are closing the service of today.
Gracious Father, I thank you for your word. I thank you for your spirit that gives us understanding and eyes to see how all that you have written in your word pertains to your Son, the Lord Jesus Christ, and to his honor and glory alone. We're mindful that none can truly honor and glorify you who do not honor and glorify your Son. And our prayer is that you would continue by your grace to open our eyes, give us clear eyes to see and behold all of the glory of the Lord Jesus Christ and all that he has accomplished for sinners such as we are. And I thank you for this time of fellowship and worship together and pray that you would bless your word to our hearts and give us hearing ears and seeing eyes. And to the honor and glory of the Lord Jesus Christ, your Son alone, I do pray. Amen.
Amen.